Lokhu kufana nje nobeka ungalindelekile kini njengoba kunjalo kini ngiyehla ngifanele ngivume ukuthi ngithe ukudlala indawo yomzenzisi ngifika sisithe ukwedlula kancanyana isikhathi ngithe umfoti Neville uzobe eseshumayela uma sengifika lapho ngakho ngeke athi vukimi uzovele aqhubeke nje sengingena eminyango uBili uthe kini wathi umfoti Neville usevele uyashumayela usufike ngesikhathi impela ngathi kulungile waya ngakini wathi angikaqali ukushumayela ngisathe nje ukulinda ngakho ngicabangile awumhlawumbe ngathi ngiyazi ukuthi kunjani ukushumayela kabili noma kathathu ngosuku ukuthi ukukhandla siyakwazi lokho ikakhulukazi uma bese bancane njengoba sinjalo niyazi phakathi kwalabo bafo abasebancane lokho akuthathi isikhathi esithi ngakho sithi nje ndawonye njengabazalwane futhi nje sithi ukushokana ngamahlombe ndawonye nezinhliziyo zethu zindawonye imicabango yokuqonda kwethu ndawonye ukuze sisebenzele ndawonye umbuso kaNkulunkulu futhi siyathanda ukuba sibe ndawonye nani kuyinto enhle kakhulu ngakho nje ngicele inkosi ukuba inginike ingekithi encane lapho enye into ethize sesithenje ukuqala angikazi ukuthi ngizothini namanje kodwa nje sisanda kuqala bese kuthi ke noma ikuphi la esiholela khona kuyiqiniso ukuthi sibe ngifanele ngiqale umhlangano ukuqala umhlangano wezinsuku eziyisithupha eFairbanks eAlaska zishumi nesihlanu iqala zishumi nanhlanu kodwa angicabangi ukuthi ngiyokwazi ukukhuphukela lapho ngalesi sikhathi ngoba kukhona lapho engethembise ukuya khona ngale eBritish Columbia ngakho angicabangi ukuthi ngiyokwazi ukuvuka ngalesi sikhathi futhi bafuna ukuhlela umkhandlu wabakhulu besonto bebhizinisi osomabhizinisi abangamaKristu impela ngicela ukufuthi ngifisa imikhuleko yenu ngale mihlangano ezayo esizama ukuyilungiselela manje futhi benginesimemo ezinsukwini ezimbalwa ezedlule senye into eyayizwakala inhle kini futhi angazi noma ngabe inkosi kuyo noma cha ngizodingeka nje ukuba ngilinde futhi ngithole osomabhizinisi bebefuna ngize ePhoenix ngoJanuwari futhi ngiye kuwo onke amabandla ngobusuku bodwa kulo lonke idolobha lasePhoenix bese ke ngiba nengqungquthela kamuva lokho bekuzwakala kunesasasa kimi ngoba bekuzonika ithuba kimi ukuba ngithole ukukhuluma namabandla nakubo bonke abefundisi ngokwejwayelekile abantu bacabanga ukuthi uma kumayelana nami ngoba ngicangatha kakhulu ngimelane nezinhlangano ukuthi ngimelene namadoda ekuleyo nhlangano angisikho lokho nakancane ningakuwo amadoda ufana nokuthi nje uma bengibone umuntu ehla eze ngomfuyo lapha esikebheni naleso sikebhe sasigcwele ukuvuza futhi ngibe bengikwazi futhi ngazi ukuthi isikebhe ngeke neze sikwazi ukuhamba sijabule kulokho kugeleza ezansi lapho ngizobe ngimemeza futhi ngigxeka leso sikebhe ngawo onke amandla ami kodwa hhayi umuntu osesikebheni ngigxeka isikebhe ngiyazi isikebhe ngeke sikwazi ukuphumelela futhi ngiyazi ukuthi inhlangano ngeke iphumelele kodwa ngiyazi ukuthi abantu abaphakathi lapho bayophumelela uma nje niphuma niyabo kodwa kutsho ukuthi uma unemoto endala futhi ibikhuphuka entabeni futhi ngenkathi niqala ukuya ezansi ngakwelinye icala ubungenabreki bengingeke ngamelana nomuntu ngimemeze ngayo akusuye imoto akuyo uzolimala futhi lokho kumayelana nenhlangano ngicabanga ukuthi abantu obambelele kulezo zinhlangano kube sengathi kwakunguNkulunkulu uqobo lwakhe futhi bashiya izwi likaNkulunkulu kuba nje babambe inhlangano hawu uma benza lokho ngesaba ukuthi bazokwenza iphutha futhi akusikho ukuthi ngimelene nomuntu ngamunye kodwa isikebhe asigibele niyabo ngineqiniso ukuthi ngeke siphumelele inhlangano ayisozi yaphumelela kodwa uKristu uyaphumelela ngakho nje phumani esikebheni esivuzayo sobunhlangano ningene emkhunjini waseziyoni ophephile umkhumbi umdala ongakaze wehluleke kuze kube manje ukufika ezweni ngesikhathi uKristu futhi lokho kungukuthi cabanga kuzonginika ithuba ukuba ngikhulume kulabo bantu manje ngicabanga ukuthi mhlawumbe kulo busuku ngobusuku besidlo futhi ngiyeza kade benomphaphathizo bazoba nomunye ngiyathanda ukwehlela isidlo sangiphutha ngokwedlule ngingekho lapha sangiphutha futhi bengazi ukuthi leli isonto lokuqala ngakho ngenze amalungiselelo ukuba ngibe lapha ukuze ngikwazi ukuba sesidlweni kulo busuku ngokuba ngempela ngicabanga ukuthi kuyisibopho sawo wonke umKristu ukuba athathe isidlo iBhayibheli lathi uma ningakuthathi lokhu aninasabelo nami futhi ngikholwa ukuthi kuyisikhathi selamanqamu kumaKristu uma singasithathi asinasabelo naye futhi uma sisithatha ngokungafanele khona-ke sinecala lomzimba nokufa kukaKristu ngakho kufika endaweni lapho khona okugcina umKristu ekhuleke impela uma eza esidlweni sifanele size ngenhlonipho ngesizotha ngobungcwele senyuka sivuma onke amaphutha ethu sikhulekele omunye nomunye kungabi sikho lokho kuphela kodwa sifanele sizwe uma kukhona umfo wethu noma udade wethu phakathi kwethu esizwe ukuthi uthe ukuphuma kancanyana emgqeni ndawo-ndawo izinhliziyo zethu zifanele zivuthe ngalowo muntu ngobusuku besidlo ikakhulukazi ukubabona ukuthi bazokwazi ukwenyuka futhi bathathe isidlo bangalahla kanye nezwe ngoba bangabafo wethu nodade wethu manje amaviki ambalwa edlule amabili noma amathathu amaviki amabili kuya kwamathathu angikakhulumi kakhulu kangako kade ngiphumule nje ngoba lena yinkathi yokuphumula encane kimi ngaphambi kokuphushwa okukhulu ngizwa umfo wethu nevele ekhuluma ngalezi zibikezelo phakathi kosopolitiki namadoda ngempela anokuqonda kwalezo zinto mayelana nempi ye-athomu esiseduzane kakhulu izothatha isikhathi esisukela kudisemba kuya kujanuwari awu nje lokho nje kuthi akube yikho bayoyimemezela bayiqalise bese kuba amabhomu athi awabe mabili nalokho kuzokuxazulula ngakho isizwe ngeke sasinda empini ye-athomu besingeke nje sakwenza kodwa lokho akumethusi umKristu noma akufanele kuba kwethusi umKristu sifanele silungele noma ngamuphi umzuzu silinde inkosi yethu ukuba ifike futhi oh isikhathi esiningi niyabo lezi lokho akutheyisho lokho kulapha nje ekhaya akukho theyipho ngakho awudingi ukuba uqaphele okushoyo mayelana nokuya komunye umuntu noma kanjalo njalo ngabafo basekhaya nje ngiyanitshela ukuthi kade ngenzani kade ngihamba ngizingela izingwejede futhi kodwa kade ngingenzi kahle kangako aziziningi kakhulu izingwejede futhi ngiya e-Alaska manje ngizingela izimvu futhi mhlawumbe abanye abantu bangahle inqwaba yabantu ungeke wakusho lokho ethiphini noma okuthize ngoba baningi abantu abangakholelwa ekuzingeleni nhlobo futhi kodwa bengihlala njalo ngiqaphela yibo abangakholelwa ekuzingeleni balethele iqatha lenyama nje baneliseke kakhulu yilo nabo futhi njengeninikazi ngesinye isikhathi langitshela lathi mfowethu Branham uqonde ukungitshela ukuthi uzingela onogwaja na ngathi yebo ma'am angikhulumi ngemphefumulo eyigugu selashona lase lithi oh lokho kuyadivaza awufanele kuba udubule labo nogwaja ngakho manje-ke kwakungesikho inkathi yonyaka yayingake dluli lase lithi elinye ininikazi ungangilethela abangangababili balabo nogwaja na lathi bamnandi kwedlula zonke izinto esengake ngazidla ngathi awu ngiqagele yilokho engikubiza ngempucuko niyabo nomunye wathi uqonde ukuthini na ngathi lelo nenekazi linempucuko ngathi impucuko yilowo muntu ongenaso isibindi esenele sokubulala unogwaja kodwa ongawudla emva kokuba usubulewe ngomunye ngakho ngiqagele yilokho yilokho obungakubiza ngempucuko oh ngingumongi wemvelo angikholelwa ekubulaleni nasekumosheni ngifundisa umfana wami labo abazingela kanye nami ungathathi lutho ngaphandle uma ulungiselela ukuludla nabo uyeke kanjalo ungayidubuli inyoni ukuba nje wenzele into yokudubulela nabo lokho akulungile thola into yokudubulela uyibeke kahle phandle lapho bese uyayidubula uzoyidla inyamazane ke yabekwa lapha ngenxa yaleyo ntoso futhi ukuyimosha kunjengokumosha noma yini enye akulungile ukukwenza ukudubula izilwane zibe izinto zokudutshulwa uma ngiyongena ezintabeni bangana kusikho kakhulu kangako ukwenyukela lapho ukuyozingela ngiya lapho ukuba ngibe ngedwa noNkulunkulu abanye benu uma ngizoqaphela izehlakalo zami ezinkulu kunazo zonke enginazo kulapho uma ngiphumile ngizingela uma ngihlangana noNkulunkulu kuzo zonke izehlakalo zami angaze ngibe naso sisodwa njengaleso engaba naso ngokunye okusa khona impela phezulu lapha ngihamba ngizingela izinto ejeje ngibone izinto eziningi empilweni yami izibonakaliso nezimangaliso kanjalo njalo kodwa lokho kwangethusa ngamandla kunanoma yini engake ngaba nayo kuze kube manje awubheke nje manje sekuzoba isikhathi sokuthi akuse nje lina kungamafu aqinile ndawo zonke futhi ngibona kumi phambi kwami kuphakama kusengathi kuvela enkomishini ehlezi egqumeni ihlezi lapho izintingo zenkosikazi ezintathu kuphakama kuya phezulu phezulu waze waba ndikindiki yonke indawo kuze kube likhulu ukuthi ukhulume bese uhamba usondela kulo futhi umuzi ekhuluma futhi eqinisa ngawo impela umlayezo owushumayelayo ukuthi uyiqiniso nyabo wathi Jesu weTestamente elisha unguJehova welidala wavele nje waguqula iveli lakhe awu ngahlala ngatadisha lokho ngathola lelozwi elifanayo lapho ashintsha khona ubuso bakhe esigrekini kwakuchaza ukushintsha isifihla buso sakhe hhayi ngempela iveli lakhe kodwa isifihla buso sakhe kufika endaweni lapho aguqulwa khona lokho kuchaza ukuthi washintsha indlela yakhe wayenguNkulunkulu uJehova futhi uNkulunkulu uJehova wazishintsha yena esuka emoyeni futhi waba ngumuntu unguJehova uNkulunkulu ofanayo okungukuthi lowo kwakungubaba futhi lena indodana ingumuntu ofanayo futhi kanjani ke wanginika into ethize ukuba ngikhulume inkosi ivuma ngizoba sesihlahleni esifanayo ekuseni cishe sekusile futhi ngethemba ukuthi iyabonakala futhi ngethemba ukuthi izobonakala ukuze ngazi ukuthi ngifanele ngenzeni nginomthwalo enhliziyweni yami ngabantu njengoba ngibona ihora lisondela futhi manje ukuthi abantu abakulungiselele futhi bathandekayo bami angazi ukuthi nenze njani noma ngithini ngiyenyuka futhi ngibone ukuthi izongitshelani ngakho yibani semkhulekweni ngami manje ke ngiyahamba kusasa ntambama noma ngolwesibili ekuseni umfowethu lapha ebandleni nami siya eBritish Columbia futhi ngiphuma neqembu labefundisi bePentecostal luxhasiwe uhambo alungibizi nowodwa upeni futhi baxhase uhambo futhi banomphelekezeli nomphelekezeli ngumfowethu wePentecostal ogcwaliswe ngomoya ongcwele bese kuthi ke nginabantu abazobhabhathizwa egameni lenkosi yethu uJesu Kristu abababisi abathile nezinto ngisephezulu lapho ababambisi baseNorway kanjalo njalo onakho ngalamatheyiphu ephumile ukubonile ukukhanya futhi ufuna ngibabhabhathize egameni likaJesu Kristu ngisekwe inhlangano yabefundisi baseBritish Columbia ngizobonana naye ngomgcibelo ozayo kusihlwa ePine Lodge eDawson Creek eBritish Columbia futhi ulambele futhi womele ukubhabhathizwa egameni likaJesu Kristu ngakho niyabo akusikho ukuzingela nje kuphela bangane ngifuna ukubhabhathiza lomphelekezeli nawo wonke umshumayeli ohamba nami ngalesi sikhathi egameni likaJesu Kristu ningikhulekele niyabo okungukuthi ngiyazi kuyiqiniso kwenza inhliziyo yami ilambe futhi yomele ukubona uNkulunkulu manje ngaphambi kokuba sisondele ezweni ngifuna ukudla isikhathi seni esiningi kakhulu ukuba ngifundise nje kancanyana embhalweni size sithole indawo ukuthola lapho singahamba siyokhuleka khona futhi sithole ngikholwa ukuthi ukhona omi lapha nginjalo ngiyaxolisa ngabe kushiwo ngumuntu osondele kakhudlwana na angizwanga nje ukuthi umfowethu ube ngibusise ingane yakhe impela mfowethu yebo mnumzane yenyuse impela ingane yakho sizojabula ukukwenza lokho futhi manje ngiyakholelwa kulokho manje ukuze ngikwazi ukuchaza kubantu bengakafiki ngabe umfowethu Arnold ukhona na uTeddy kulungile uma uzoza opiyaneni usisize manje abantu abaningi baphafaza lezi zingane ezincane futhi bakubiza ngombhabhathizi wabantwana abasancela manje uma ibandla lakho likwenza lokho kulungile kodwa niyabo uma bekwenza kuhlelo lwebandla akuthi umbhalo awukwesekeli ukubhabhathiza eyakho ispring umbhalo awukwesekeli ukufafaza noma ngayiphi indlela Awukho noyedwa owake wafafazwa eBhayibhelini. Bona ba wonke umuntu wabhaphathizwa ngokuqiliswa egameni lika Jesu Kristu. Kodwa manje ingane eBhayibhelini baba kuphula base bebanikela enkosini. Baletha abantwana abancane base bebanikela enkosini. Babanikela ezingalweni zenkosi uJesu. Kulungile dadewethu, letha umntanakho omncane. Na noma yibaphi abanye abantwana abancane ofuna babusiswe ngane, sizojabula ukukwenza lokho. Siyenze ibe inkonzo yokubusiswa kwezingane zethu ezincane. Manje uJesu embhalweni manje ebandeni lapha sinezintangano ezixobile zalo lonke uhlobo. Abanye babo iProtestani, abanye iKatolika, futhi nawo ngisho namaJuda angena lapha, lawo ngamaJuda ebandla lomthetho. Ingaleso sizathu sizibiza ngokuqinile ngokuthi siyibandla elingakhethi hlelo. Futhi manje ukuze niqonde, sizama kuleli bandla ukuba libe yibandla langokombhalo, ukuhlala neBhayibheli nje noma ikuphi lapho iBhayibheli elisho khona noma yini, silandela lokho ngaleyo ndlela impela ngqo. Manje ibandla lokuqala nawo onke amaKristu nani befundisi, nizovuma ukuthi lona ngumlando webandla lokuqala. Sonke siyakwazi lokho, yilokhu impela okwenzekayo. Bengikhuluma nomphristi, umphristi oyiKatolika, wakhe lapha enhla emgwaqeni maduze nje. Futhi uthe, Mnumzane Brennan, wathi, ngabe awusilo iKatolika noma iProtestani na? Ngathi iProtestani. Wathi, ngakho ke ubhikishela thina? Ngathi, qhabo Mnumzane, angibhikisheli abantu, yibandla imfundiso yebandla. Wathi, ngabe wena ke uzibiza ngeBaptist noma iPresbyterian na? Ngathi, qhabo Mnumzane, ngingumKristu nje. Wayesethi, awu ulubumba kuphi uhlobo lwemfundiso na? Ukuba ngumKristu uzofanele ube nesisekelo sokubumba imfundiso. Ngathi, iqiniso lelo? Ngathi, iBhayibheli. Awu wathi, lo ngumlando webandla leKatolika. Ngase ngithi, awu ngabe lokho abapostoli babe yiKatolika na? Wathi, yebo Mnumzane. Ngathi, kulungile, ngizovuma ukuthi lokho kuyikho. Ngathi, pho ingani nani ningahlali nombhalo na? Wathi, uyabo uKristu wanika ibandla amandla okushintsha umbhalo noma ngasiphi isikhathi abafuna ngaso. Awu ngathi, manje-ke seniwushintshile futhi ninalokhu eninakho namhlanje na? Wathi, yebo Mnumzane. Ngathi, manje-ke kukhona engifuna ukubuza khona. Manje-ke uKristu ufanele ukuthokoziswa yiwo, ngoba phezu kwebandla lokuqala wathulula umoya ongcwele, baphilisa abagulayo, futhi bavusa abafileyo, futhi bakhipha amademoni, futhi benze ezinkulu izimangaliso ezinamandla phansi kwemfundiso yebandla lokuqala eliKatolika. Futhi akukaze kubonwe ebandleni eliKatolika selokhu bashintsha imfundiso. Manje sibuyele emuva futhi sibe yiKatolika lasekuqaleni. Asibuyele emuva futhi sibe yilokho iBhayibheli elathi babe yikho. UKristu wahamba nalabo. Yingaleso sizathu bangane sizama ngayo ukuba singalahli ibandla nayibaphi abantu emabandleni, kodwa sizama ukukugcina njengoba nje iBhayibheli lasho. Manje eBhayibhelini yayingakaze ibe khona ingane eyake yabhaphathizwa, yayingakaze ibe khona ingane efafazwayo noma ikuphi eBhayibhelini. Kodwa nakhu lapho kuseBhayibhelini khona kwathi, baletha abantwana kuJesu ukuze abeke izandla zakhe phezu kwabo futhi ababusise. Futhi wathi, vumelani abantwana beze kimi, ningabe ngabeli ngokuba umbuso kaNkulunkulu ungowabanjalo. Manje lokho kuyiqiniso impela. Manje ngakho-ke siletha abantwana abancane futhi sibanikela phezulu bese zingalweni zikamama noma zikababa, kubaba wethu wasezulwini, futhi sibanikela ngokubabusisa kubo bonke ubuqotho obujulile. Abantwana bami, nginababili nokho abangakaze babhaphathizwe namanje ngoba babusisiwe nje. Nginengane esenkazimulweni eyabusiswa nje ingabhaphathiziwe, ngoba umbhaphathizo ungowokuthethelelwa kwesono, ukukhombisa ukuthi uphendukile. Leyo ngane ayenzanga lutho lokuba iluphendukele. Ingane ezalwe lapha nje ezweni ayinamandla enawo okuza lapha, niyabona, futhi ayinasono. Ngenkathi Jesu efe esiphambanweni, wafela ukususa isono sezwe. Le ngane kuze kube khona ekuphendukelayo, igazi likaJesu Kristu lenza ukubuyisana. Kodwa manje umama nobaba abazali unelungelo lokuletha ingane bese eyinikela ngokuyibuyisela kuNkulunkulu, ingane abayiphiwa nguNkulunkulu. Uwana etempelini wethembisa wayeyinyumba wayesemdala wayengenabantwana wakhuleka ngobuqotho kakhulu ealtar umphristi waze waphuma futhi wamsola ngokuthi udakiwe wayememeza kakhulu futhi ekhala ealtar ukuba uNkulunkulu amuphe ingane futhi wathi uNkulunkulu uma uzongipha ingane ngizoyibuyisela ngqo kule ndawo futhi ngiyiphe wena bomama ileyo ndlela eninengane ngayo uNkulunkulu unipha ingane ufana impela nje njengoba apha uHana ingane yakhe futhi manje nibuyisela izingane kulowo busuku ethempelini njengoba nje uHana enza ngoSamuel omncane futhi enkonzweni yokubusiswa manje sibusisa futhi sibuyisela ingane yakho ngomkhuleko kuNkulunkulu okuphe yona futhi ngikhulekela ukuthi laba bafana abancane namantombazane omi lapha kulo busuku bazoba ngabaprofeti nabaprofetikazi njengoSamuel wasendulo enkosini enibabuyisayo manje uma izethameli zizokhothamisa ikhanda lazo okomzuzwana nje uNkulunkulu nomusa nothandeka kakhulu sisondela isihlabeni sakho sobukhosi somusa nesawu leli hora ngesizukulwane esizayo emva kokuba sesihambile laba bafa abancane abamile futhi babambile babambile kade bebambelele kulobusuku ezingalweni zomama nasizingalweni zobaba bayinzalo yesizwe sakusasa ukuba baqiniseke ukuthi bathola ukuqala kahle laba omama nobaba beletha laba abancinyane phezulu lapha kuba babusiswe ukunikele izimpilo zabo ezincane kuNkulunkulu ophilayo baba umelusi nami siyaphambili lapha futhi sinikela laba bantwana kuwe ngumkhuleko wokubusiswa babusiswe baba wethu ngikhulekela ukuthi uzobusisa kuba babe izinceku zakho ezincane kwangathi bangaphila ezinde izimpilo ezijabulisayo lapha emhlabeni futhi babone ukufika kwenkosi uJesu kungabi sikho lokho kuphela kwangathi bangaphila okude kuphila impilo ejabulisayo futhi babe izinceku zakho kwangathi ungabahola kwangathi ungenza abashumayeli abaculi abavangeli izithunywa zenkolo zakusasa kulabo bantwana uma likhona ikusasa elizayo siphe khona Nkosi sizobanikela kuwe ukwedlula konke esikwaziyo ukuthi kwenziwa kanjani ngokombhalo wakho owasishiyela wona izwi elingcwele ngokuthi kulotshiwe encwadini yeBhayibheli yokugcina uNkulunkulu yokhipha encwadini yokuphila lowo muntu oyosusa izwi elilodwa kule noma enezele izwi elilodwa kuyo yaqonda manje ke ukuthi iBhayibheli lizwi likaNkulunkulu elingcwele futhi ngeke senezela neyodwa into kulo noma sithathe into eyodwa kulo ngakho ke Nkosi siliyeka nje ngendlela osinika lona ngayo futhi silifundise futhi sizame ukuliphila ngomusa wakho njengoba sinikela labantwana njengoba babaletha kuJesu ezinsukwini ezedlulayo ukuba ubelapha emhlabeni kulo busuku esimweni senyama labo mama nobaba bebezokhithimela ezinyaweni zakhe futhi balethela ubantwanyana futhi ubezobeka izandla zakhe phezulu kwabo futhi ababusise uhlezi ngawe sokunene sobukhosi phezulu kulo busuku Nkosi Jesu futhi sishiywa lapha njengenceku yakho sizobeka izandla zethu phezulu kwabo ngomkhuleko kuwe ukuthi uzothatha izimpilo zabo futhi uzisebenzisele inkazimulo yakho egameni likaJesu Kristu siyakucela amen.
Make it a service. raise her up. She's a sweet little girl. Let us bow our heads. Heavenly Father, we give you the glory.
Jesus.
Now at its mother's feet. And we pray, Heavenly Father, that you will bless her and make her life instrumental in your kingdom. Bless her father and mother, and aid the child be raised in the Christian home, the admonition of God. We lay our hands upon her and dedicate her to you, her young life, for a service to you in the name of Jesus Christ. Two little girls is kind of bashful. Papa, Mama has to walk up with them.
Well, that's mighty fine. We just like that. We like bashful girls. Very seldom you see one can... Oh, these are them little singers, isn't it? And this one's the same? All that's it.
Now, what's your name? Ruth. That's very pretty. Ruth is a very pretty name. I like it. Like it real well. Now, and that last name is Myers. Little Ruth Myers. She's one of her little singerships. Are they twins? Look a whole lot alike, don't they? Our Heavenly Father, we give you this little girl, which the Father and Mother says has never yet been dedicated in any way to the service of the kingdom of God. We lay hands upon little Ruth tonight, little Ruth Myers, and ask that the power of Almighty God, who has given her a talent to sing, will continue to bless her, and may her life be dedicated to you all the days of her here on earth. We give her to you in the name of Jesus Christ. What's the little sister's name? Lois. All right, little Lois. Heavenly Father, we lay hands upon little Lois, also with a talent in a young age to sing the gospel. Bless the talents of these children, Lord. And now their lives are being dedicated to you by their parents. Soon, Lord, they'll be old enough to be baptized. When they begin to realize what's wrong and things can begin to do wrong, then they must repent and be baptized. Until that time comes, Lord, we dedicate them to you. May you use their talents to your glory. Use their lives to live long, happy lives to serve you. We dedicate this little girl to you in the name of Jesus Christ. Amen. God bless you. Oh, and may God be with you and ever bless you in everything you do.
Oh, I just think you're so cute. My girls is getting to be big now, so I just kind of have to... I used to ride them piggyback, but they can almost give me piggyback now. They're so big. Becky especially. Great, big girl.
Manje sivule izwi lenkosi kuMathewu weshumi nantano noma isahluko sisihlanu futhi sizofunda ingxenye nje ngizobeke sengikhipha kulona inkosi Thanda ingibekithe encane yeshe imizuzu eyishumi nesihlanu engamashumi amabili. Khona-ke sizoba nenkonzo yesidlo nokugezana izinyawo nenkonzo yobhaphathizo izosithatha cishe kuya kulesi shiyagalolunye ligamenxe khona-ke noma kamuvanyana ukuba siqede. Ngizothanda ukuqala kusukela esahlokweni sesihlanu evesini leshumi nambili. Jabulani nthokoze kakhulu impela ngokuba umvuzo wenu mkhulu ezulwini ngokuba kanjalo zingela abaprofethi abanandulelayo. Nina ningusawoti womhlaba, kepho uma usawoti edumele ubusawoti buvuswa ngani na? Akasasizi lutho kuphela ukulahlwa ngaphandle anyathelwe ngabantu. Nina ningukhanya kwezwe, umuzi owakhe entabeni ungesitheke. Nomuntu kasokhela isibane sibeke phansi kwesitsha kodwa usifaka othini khona siyabakhanyisela bonke abasendlini. Kanjalo makukhanye kukhanya kwenu phambi kwabantu ukuba babone emisebenzini emihle badumise uyihle osezulwini. Ngizothanda ukuthatha indaba kulelo vesi lokugcina lapho okuyivesi leshumi nesithupha. Kanjalo makukhanye kukhanya kwenu phambi kwabantu, makukhanye kukhanya kwenu phambi kwabantu kuba babone emisebenzini emihle badumise uyihle osezulwini. Siyathola embhalweni ukuthi zimbili izindawo amadoda amabili ahlukene akhuluma ngokulungisiswa. Nenye yawo kwakunguPawulu, nenye kwakunguPetru. UPawulu ongcwele noPetru ongcwele. NoPawulu wayelungisisa u-Abrahama ngokukholwa, noPetru wayemlungisisa ngemisebenzi. UPetru wathi walungisiswa ngemisebenzi yakhe. UPawulu wathi walungisiswa ngokukholwa kwakhe. Manje abaziphikisanga, babekubuka ngezimboniso ezimbili ezehlukene. noPawulu wayekhuluma ngokukholwa kuka-Abrahama, yilokho uNkulunkulu akubona ku-Abrahama. NoPetru wayekhuluma ngemisebenzi yakhe eyayikhuluma ngokukholwa kwakhe. Ngakho kulotshiwe, ngikhombisa imisebenzi yakho ngaphandle kokukholwa kwakho, nami ngizokukhombisa imisebenzi yami ngokukholwa kwami. Manje ngakho-ke uPawulu ebona okwakukhuluma nalokho uNkulunkulu akubonayo, noPetru wayekhuluma ngalokho okwabonwa ngumuntu, futhi ngoba uma umuntu enokukholwa uyoziphathisa okwakhe, impilo yakhe iyokubonisa kwabanye. Ngakho ngiyahamba ngifuna ukukhuluma ngalokho kulobu busuku, ukudedela ukukhanya kwethu kukhanye. Manje okwale mizuzu embala nje angifuni ukusukuma lapha nje ukuba nje ngibone noma ngizwiwe. Lokho ngeke kwaba kuhle, kodwa mhlawumbe uNkulunkulu engisiza, mhlawumbe singakhuluma amazwi athize azosakha, azosisiza ukuthi singenza kanjani futhi siphile impilo engcono. Ngineqiniso ukuthi lokho esikukhonela lapha ngokuba sithathe ukulungiswa nokuthola ukuqonda lokho esingakwenza ukusenza sibe ngumKristu ongcono. Uma nginento eyodwa empilweni yami engiyifisayo ngokuba ngumKristu ongcono kunalokhu engiyikho, futhi ngineqiniso ukuthi leso kuyisikhalo sawo wonke umphefumulo olapha kulobu busuku ngokuba ngumKristu ongcono. Ngesinye isikhathi esedlule ngangehla ngomgwaqo ngihamba ngishayela ngejubane elisheshayo impela, futhi ngibhekisisa njengoba ngivamise ukwenza qobo lwami ngishayela. Futhi kungukushayela kunesizungu, uzishayelela wena, awukwazi ukuvula umsakazo ngaphandle uma kungokolunye lwalezi ziteshi zokuxhumana kwemindeni lapho ongathola khona umculo wezenkolo, ngoba yizona zinto ezingakhipha wona impela umoya kuwe. Futhi noma ngiyaphi emva kokuba sengithathe elidadlana ngani, ngiphatha ipheshana lokulobela, futhi uma inkosi ingembulela okuthize ngivele ngikuqobele phansi. Futhi ngaze ngabhala ngisho nasesitokweni sesibhamu sami, ezingodweni ngenhlamvu yesibhamu nezinto ezinjalo, ukuthola nje umcabango olethwa kimi ngithathe isiqephu sesileliso sezingubo zami noma ngokuthize, futhi ngibhale kukho okunye okuthize ukuba ngigcine umlayezo usemqondweni wami. Futhi lapho ngisahamba ngishayela ngehla ngomgwaqo ngaka phela ibhodi yamasayini enhle enkulukazi, futhi ngokwejwayelekile niyazi banenqwaba yezinto abazinamathelisa kulamabhodi amasayini, kodwa ngangingakaze ngiqaphele izinto ezinje kuleli bhodi elithize lamasayini. Ngokwejwayelekile banezithombe zabesifazane abagqoke wafu kumbe enye into ethize bekhangisa ngohlobo oluthize losikilidi noma iwhisky noma ubhiya noma okuthize, amabhodi amasayini akhanyayo amakhulu. Kodwa okwangimangaza ngiqala ukuthi jeqe kwangiheha nganaka, ngoba lalingagcwele inhlamba engenye into ethize, inhlamba yayingekho kulo. Ngase ngijeqeza emumva ukuba ngibone kwakuyibhodi elihle, futhi libekwe endaweni efanele lapho nje uma ujika kuleli khona awukwazi ukungayiboni isayini. Futhi owangimangaza lalinegama elilodwa elibhalwe lanquma kulo, ulambile nje, ulambile, yilokho kuphela okwakukhona. Ngase-ke ngiqaphela uhlamvanyana lwegama phansi ekugcineni kwebhodi lwaluthi ulambile amamayela amathathu ngaphambili. Awu, ngaqala ukufundisisa ngalokho. Abantu wayengakakhulu kangako ngokwejwayelekile uma benesitolo othenga udlele kuso ngaphambili, bazama ukuthengisa ngomunye umfo isithombe ezinkulu, iziteki ezisizayo, kanjalo njalo. Futhi uma usiyongena ngokwejwayelekile awutholi lutho olunjengokukhandisiwe, kodwa nje isikhangiso. Kodwa lokho kwakubonakala kunokusondela okwehlukile. Futhi siyazi ukuthi usuku esiphila kulo namhlanje kuyakhokhelwa ukukhangisa, futhi siyathola ukuthi laba bantu abenza inqubekela phambili enkulu kangaka ebhizinisini bangabantu abakhulu bokukhangisa bakufaka kwi-television bakunameka emabhodini yonke indawo abangahle bakwazi kuyo ukuba bakhangise imikhiqizo yabo. Bhema lona hhayi ukukhwehlela emthwaleni wemoto nokuthi ihluzo lendoda ecabangayo nenye ithiphu yomunye noma into enjengaleyo. Yo nehlala uphilile isikhathi eside nobhiya wabo nawo yonke into enjengaleyo yisikhangiso futhi besula inqwaba yentela yemali engenayo ngenxa nje yesikhangiso futhi ngempela kuyakhokhela. Ngakho uma kukhokhela ngenxa yalokho ngiqala kucabanga pho kungani ubuKristu bungeke bakhokhelwa uma bukhangiswa na? Awu ngacabanga manje-ke yini isikhangiso na? Ufanele ube nento ehlukile kancane kuleyo bonke abanye abanayo. Noma uma nje kuyinto eseyande kakhulu njengezinto zezwe ngeke kuze kuhehe abantu bakunake. Manje uma umuntu ubefuna imoto ubeyohamba ayedlule leyo sayini, kodwa uma ubelambile ubezoyifuna leyo sayini. Ngakho ngikholwa ukuthi umKristu uyibhodi elikhulu lezikhangiso likaNkulunkulu. Ngikholwa ukuthi lowo nalowo wethu uyibhodi elikhulu lezikhangiso likaNkulunkulu. Futhi asidingi ukuba senze okukhulu kangako sichubeke ngakho njengoba senza. Kalula nje phila impilo enjalo ezokwenza ukuba abantu bakulambele ukuba njengawe. Manje ngaqaphela kuleli bhodi elikhulu lezikhangiso leli elithize lalingatsho lutho olunye lutho, kodwa nje lalibuza umbuzo ukuthi ulambile futhi ungeke udayisele noma ubani noma yini ukuba ayide ngaphandle uma belambile. Into yokuqala eyenziwa yileso sikhangiso umuntu ngamunye odlulayo ufanele asibone. Manje indlela kuphela izwe eliyoze libone ngayo uKristu kungenkathi lapho yena bona bekubona kuwe nami. Ileyo ndlela kuphela abayoze babone ngayo uKristu. Unembeza wabo undikindiki ekushoneni kwamalanga, ekubizeni kwezinyoni emaqabungeni nasetshanini nezimbali nomculo nomlayezo kanjalo njalo esiwujabulelayo emva kokuba sesifumene uKristu. Kodwa size sifike endaweni lapho esiveza khona uKristu obala, manje kukhumbuleni lokho ngamunye wenu kulobusuku, khumbulani ningamabhodi amakhulu ezikhangiso kaNkulunkulu futhi ungokaNkulunkulu osebenzela ukukhangisa. Manje izwe lizokubuka ukubona ukuthi uKristu uyini. Ngakho asifuni ukunameka enkulu inqwaba yezinto phezulu lapho ezifakaza ngezinto ngempela esingeyizo thina. Asibe yilokho kuqala, khona-ke bese siba yilokho, khona-ke izwe lizobona uKristu kuwe nami. Into yokuqala lokho noma yisiphi isikhangiso umuntu ufanele asibone, bese-ke into elandelayo bazofanele basifune. Manje uma besibona futhi bengasifuni, khona-ke lokho kwehlukile. Kodwa awusikhiphelanga ize isikhangiso. Kodwa uma bona kuqala bazofanele basibone, manje nake sizofanele sisenze sibahehe kakhulu. Oh, ngiyathemba siyakubona lokho. Ukuhehana kwensindiso ukuthi yenzani kumuntu? Sifanele sihehele izwe kuKristu. Nevangeli linakho kuhehana. Lifanele libe nakho kulabo abalambele uNkulunkulu. Liheha labo kuphela abalambile nabomile, futhi yilabo esibaphumele. Abekho ngeza kimi uma ubaba wami engamdonsi. Kodwa baningi kakhulu ubaba abadonsile futhi balambele bomele ukuthola uNkulunkulu, futhi abazi ukuthi bazomtholaphi, ngoba labo abafanele ukuba ngamabhodi amakhulu ezikhangiso ugcwele umune oyinhlamba yezinto zezwe baze bangabe besakwazi ukubona lapho besenakho kunoma bebenakho ngaphambi kokuba beze kuye. Baphila njengezwe, bakhuluma njengezwe, bacula amacula afanayo izwe eliwaculayo, bagqoka njengezwe emqonde okusho njalo ikakhulukazi ebulilini besifazane futhi baziphathisa okwezwe baya ezindaweni zezwe bethamela emibungazo yezwe omunye watho kimi ngolunye usuku ngumfundisi othize futhi ngiyayithanda indoda akungabazeki ukuthi uyindoda edumile wathi kodwa wathi thi wena wawungumgimbeki ongcwele kimi ukuthi ngangingumgimbeki ongcwele ngathi angicabanga ukuthi nginguye kodwa ngathi ngifuna ukuba ngcwele futhi uma inkosi yake yangitshela ukuba ngigimbike ngiqagele bekuyogimbika kodwa ngifuna ukuba ngcwele empeleni ngiphile impilo yobungcwele kusho ukuhlanzeka phambi kaNkulunkulu futhi ngakho wathi awu ukuthi uphuma ugijime uye phesheya kwezilwandle futhi ujikeleze kanjalo futhi uzenze isithunywa senkolo awuthunywanga banda futhi uzenze nje isithunywa senkolo esenziwe ngesandla awu ngathi uma ngenze isithunywa senkolo esenziwe ngesandla bekungeke kuhehe ukunaka kwezwe ngenxa yokuthi abafuni khona lokho bafuna uKristu futhi siyathola ukuthi lawo madoda nabantu abacabanga lezo zinto zimbili izigaba ezehlukene uNkulunkulu unezigaba ezimbili ezehlukene kukhona amadoda uNkulunkulu awasebenzisela ukuba ahlale ekhaya futhi ashadise abagulayo futhi angcwabe abafileyo futhi ange izingane futhi ashadise abasebasha bawo kanjalo njalo kanjalo amaningi alawo madoda wazi ukuthi kuyini ukuphatha inkemba futhi aphumele lapho enkembeni ebanjwa ngezandla zombili emgceni ongaphambili awazi ukuthi iyini impi ukulwa nesitha aphumela lapha futhi angamadoda ahlakaniphile osiyazi bezenkolo amadoda adumile angamanakho akhiphe intumayelo ethe nje ukuthintathintwa kanti futhi angakhuluma ngolwimi olunjalo kuze kube likhuni kuhektha ukuba azi ukuthi ubebethini baneziqu ecollege kodwa lokho kulungile uma ukhuluma neqembu elinobuhlakani elifuna nje ibanda lasekhaya kodwa uma uphumeka lapho ekhaleni lempi lapho lawo madoda enokungaphezu kwalokho bafanele babone amandla kaNkulunkulu somandla ekuzibonakaliseni kungenjalo awusoze wakudayisela bona bafanele babone uKristu ekuvukeni kwakhe nokho manje lawo madoda awazi ukuthi kuyini ukubamba inkemba ebanjwa ngezandla zombili ukulwa nesitha umi mandondo lapho lapho odeveli nezinyanga bathakathi nakho konke okunye bema lapho baphosele inselelo macala onke kuthi lapho khona amadoda afunda leyo bhayibheli ethi uma uJesu Kristu enguye izolo namuhla naphakade bangibone umoya ongcwele wenza njengoba wenza emuva lapho niyabo khona-ke ungeke uthathe umfundaze bese wenza lokho kuthatha amandla nokuvuka kwajesu kristu kuveza lokho yebo futhi manje ilokho abomdabu abalambile abakufunayo bafanele balibone futhi bazofanele bakufune naleyo yinto efanayo lesi sizwe esinayo ingaleso sizathu kulobu busuku sinazo zonke lezi zixwayiso zethu athomu ngoba izizwe zikubonile lesi sizwe sikubonile futhi abakufuni futhi ingaleso sizathu kwahlulela kwaphezulu kuphezu kwabo yingoba silinganisiwe esilinganisweni ngibonile lapho umengameli wethu umnumzana Kennedy uTom ngikholwa ukuthi igama lakhe nguKennedy ukuthi uthumelele lokhu ezansi eziningi kakhulu izikhulu ezansi ngalempi yobandlululo uthumele ezansi amakhulu amane nento ezansi phakathi eningizimu ukuba ayimise impi yobandlululo futhi ngenkathi esecedile esikhathini sakhe esigcwele abasayithumeli waye namakhulu ayisithupha namashumi ayisithupha nesithupha kwakusephephabhukwini iTimes oh ukuba abantu kuphela babekokukamoya babezophaphama futhi babone ukuthi yini amakhulu ayisithupha namashumi ayisithupha nesithupha khona impela ababe nakho lokho kukwiTimes yale nyanga manje sithola ukuthi abantu baze baqale ukufuna uNkulunkulu abantu baze baqale ukoma uJesu wathi babusisiwe abalamba bomele ukulunga ngokuba baya kusuthiswa manje ufanele ukulambele ukomele singamabhodi amakhulu ezikhangiso kwaKristu nokristu ungumkhasi wethu ngokuba lolu khaso lungokristu futhi usipha ukuphila kwethu ukuba simkhase manje ntoboni yomuntu obungaba yiyo ukuba ubuchase omunye umuntu ntoboni yomuntu ebesifanele sibe yiyo uma sikhaswa ngukristu na usipha insindiso usipha ukuphiliswa kwethu usipha impilo yethu namandla okuqina usipha ukudla kwethu usipha amakhaya ethu manje-ke sikhaswa ngukristu nabantu bepentecostal ogcwaliswe ngomoya ongcwele ngabachasi bakajesu kristu kade bechaswe ngujesu kristu futhi baphiwa umoya ongcwele ukuba babe yisibonelo kubantu besifanele sibe yini namhlanje na lifanele libe kuphi ibandla namhlanje na besifanele sibe njalo esimweni esinje esingabangela lonke izwe ukuba lifune ukuba njengathi ngoba amadoda etha ngomgwaqo besethi kukhona indoda ngingathe ngingavumelani nayo emfundisweni yayo yezenkolo kodwa ngikutshela into eyodwa lowo ngumkristu uqobo bekufanele kube ngabesifazane abetha ngomgwaqo bethi angabukeka eyifeshini endala ngathe angafani nabo bonke laba besifazane nibabonayo kodwa ukhona umkristu oyedwa kuleli dolobha uma ekhona oyedwa nango ehamba ngoba sichaswe ngujesu kristu amen oh ntoboni yomuntu ebesingaba yiyo esifanele sibe yiyo uma singamabhodi amakhulu ezikhangiso futhi sichaswe nguye na manje-ke kukristu nguye lapho esithola khona ukuphila kwethu futhi sithola amandla ethu okuqina futhi sithola konke esinakho kuvela kukristu ungumthasi wethu oh ngibonga kakhulu ngalokho ngakho sifanele sibe njengaye sikuqaphele esikwenzayo esikushoyo esikwenzayo empilweni yethu yansuku zonke ngoba sichaswe ngukristu sifanele sihambe kanjani uma sithaswe ngukristu na sifanele sithini uma sithaswe ngukristu na uma omunye esho okubi ngathi sifanele sithini uma sithaswe ngukristu na sifanele sibe njengokristu akunjalo na manje yinye kuphela into nenye into esifanele siyenze hayi into kuphela kodwa enye into thina befundisi esifanele siyenze sifanele sishumayele ivangeli elihahisayo kolambile manje uma sishumayela ivangeli lezenhlaliswano futhi sithi awu ufanele uze ujoyine ihlelo lethu sithole ezinye izinkulungwane ezine ngonyaka odlule enhlanganweni yethu akusikho lokho uma uza ebandleni lami noma ube yilunga lebandla lami sizoqiniseka ukuthi uyanakelelwa uma usukhuphile futhi ube yilunga elithembekile kunjengepholisi yomshwalense uzonakelelwa uma usukhuphile sizokubhekela lokho lokho kuselokhu kungesikho ukuheheka into esifuna ukuyenza ngokushumayela ivangeli elihahisa izwe elilambile manje ungalihahisa kanjani izwe elilambile abangeke babone nokuthi bavelaphi bangobani nokuthi bayaphi ngaphandle uma ushumayela ivangeli elivusa ukristu esimweni esiphilayo esisizungezile khona lapha na ngeke sakwenza yikho indlela thina besingajoyina imazweni i-Old Fellows kumbe noma yiliphi elinye idlangala ukujoyina elinye idlangala bekungaba njalo nje nakho kodwa sifanele sishumayele ivangeli elihahisa abantu abalambile elizobamba labo abalambile nabomele ukulunga babusisiwe abalambele bomele ukulunga ngokuba bayakusuthiswa manje bebengaba kanjani na abalungile bayakusuthiswa basuthiswe ngani na moya ongcwele ibhayibheli lathi ustifane wayeyindoda egcwele egcweleni egcwele amandla egcwele ukukholwa egcwele uthando egcwele umoya ongcwele yilokho kwamenza kwaba yilokho ayeyikho yingoba wayegcwele umoya ongcwele wayeyibhodi elikhangisayo ngempela ngokristu ngenkathi ema lapho ngalokho kusa ezinkantolo zomkhandlu iSanhedrin futhi bamangalela bathi lo muntu kukho konke ayekwenza futhi wama yedwa nje phaba phandle phambi kwenkantolo enkulu yomkhandlu iSanhedrin mhlawumbe amaJuda izinkulungwane ezimbili noma ezintathu noma izinkulungwane ezinhlanu zimi lapho nomunwe okhombile ibhayibheli lasho ngenkathi ephume lapho ukuthi ubuso bakhe bayafana nobengelosi lokho akusho ukuthi wayenokukhanya kukhanya ebusweni bakhe ingelosi kungaba yisithunywa esasazi ukuthi wayekhuluma ngani. Usifani waphumela lapho engakwesaba ukufa, wayengesabi lutho ngoba wayazi ukuthi wayekhuluma ngani. NjengoPawulu wathi, ngiyamazi engitholwe nguye futhi ngiyethemba ukuthi unamandla okulonda lokho engikubekile kuye. Kodwa uStefani waphumela lapho phambi kwaleyo nkantolo yomkhandlu weSanhedrin njengembu phakathi komhlambi wezimpisi, zazihewulela igazi lakhe futhi bamangalela futhi bamkhomba ngomunwe wokumangala. Wendani na? Wathi, madoda bazalwane, uNkulunkulu wenkazimulo wabonakala kubaba wethu u-Abrahama esesemesopotamiya engakabizwa ukuba aphume, waqhubeka wawehlisa wonke umlando ka-Abrahama nokuthi kwakuzokwenzeka kanjani ukuthi ngaye angenise abezizwe. Futhi esefika phansi endaweni ethize embukeni egcwele umoya ongcwele, bona belindile abakwazanga nje ukulinda baze bambeka izandla. Wathi, nina bontamozi likhuni abangasokile enhliziyweni nasezindlebeni, nimelana njalo nomoya ongcwele njengoyihloni njalo nani. Wayeyibhodi lezikhangiso likaNkulunkulu. Futhi ngenkathi bemkhanda ngamatshe aze afe, bamphosa ngaphandle komuzi futhi bemshayela ukufa ngamatshe. Ngenkathi efa, waphakamisela ikhanda lakhe ezulwini futhi watshelela intethelelo labo ababemkhanda ngamatshe ngokufanayo njengoba kwenza uJesu esambanweni. Manje-ke uNkulunkulu walibona ibhodi lakhe elincane lezikhangiso lehlisa. UStefani wabheka phezulu ezulwini wathi, bhekani, ngibona amazulu evulekile noJesu emi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Wayethelela ubuthongo ezingalweni zikaNkulunkulu. Wayeyibhodi lezikhangiso ezweni elilambile. Wena uthi, awu, babe bangaki ababelapho? Uthe, mhlawumbe kwakukhona izinkulungwane ezinhlanu. Bangaki kubo abasindiswa na? Wayeyedwa, akazange alemukele ngaso sikhathi. Kodwa eminyakeni kamuva, haleluya, ndawo ndawo ukuthonya kwakho akufi neze, wayekhona owayebambe ibhanti uSawulu lo mfarisi osemusha elilapho. Wathumana futhi wanikeza ubufakazi ekufeni kwakhe. Kodwa ngenkathi ebona leso sikhangiso samandla kaKristu ovukileyo kulowo mfo omncane, akuzange kusuke kuye. Leyo ndoda efanayo uPawulu lo owayemi lapho ngalokho kusa, wahwela amashumi ezinkulungwane zemiphefumulo kuKristu ngoba umuntu oyedwa wavuma ukunikela ngempilo yakhe ukuba abe yibhodi elikhangisela uJesu Kristu. Sifanele ngabe senzani namhlanje na? Akunandaba, asidingi ukuba sibe nezethameli ezinkulu, asidingi ukuba sishumayele eshumini lezinkulungwane, asidingi ngisho nokuthi sishumayele, singaba yibhodi lezikhangiso likaNkulunkulu. Kwazi ngani ukuthi impilo yakho ingeqale insizo ethize evangelini na? Abanye benu besilisa sebefule ngokuthe gaqa, nibona besifazane asebebadala, niqale insizo ethize ensimini phandle lapho ezozuzela uKristu imiphefumulo izinkulungwane eziyishumi, ingoba yabona uKristu kuwe ukuthi wethula uKristu kuyo ngamandla alula nje evangeli. Yebo, ngicabanga ukuthi sidinga uKristu. Yebo, mnumzane, indlela kuphela esibona ngayo uKristu yilapho uma ezibonisa komunye nomunye, ngibona uKristu kini, nimbona kimi. Simbhekisisa kanjalo-ke uKristu. Ngifika emhlanganweni ngicela ukushumayela, ngibhekisisa abantu, ungababona noma bekhathalele noma cha, imizuzu embalwa nje. Ubuka phezu kwezethameli zakho, ungasho ukuthi uyabakhathaza noma awubakhathazi. Nabo nento yokuqala uyazi, ubabona behlezi lapho bebambelele kulo lonke izwi bemagange. Nabo ngibona uKristu ezibonisa kulowo muntu ngoba ulambele womele uNkulunkulu. Manje-ke mina ngishumayela ivangeli, bona uKristu ezibonisa kimi, ngibona uKristu ezibonisa kuyo. Lokho kusho ukuthi uKristu phakathi kwethu-ke, amen, ukulamba nokoma. Ngibhekisisa izethameli ukuthi zikuthatha kanjani. Solo enye into ethize, bhekisisa ukuthi liveza umphumela muni kubo. Bhekisisa ubuso babo bucwazimula, bugcwele injabulo, sebekulungele ngayo leyo nkathi ukwemukela okuthize. Lowo nguKristu. Ngibona uKristu ezibonisa kulowo muntu ngoba ivangeli elilula likaKristu liyabambelela kuleyo nhliziyo ngoba bayalamba bayomela. Futhi ngikhombisa ibhodi elikhulu lezikhangiso lapha, isikhangiso jabona yesikhangiso na, hayi kuyisayente yezenkolo ethize, hayi esivubeni ikholo esithize esenziwe ngumuntu, kodwa kuKristu aphila ngokufanayo nje namhlanje nangamandla ngokuba unguye izolo namuhla laphakade Amen kunjalo. Mama wabona lawo manje kaNkulunkulu enyakaza ikuphikisise kwengame izindlu futhi ukubone ukaphuna abantu ukubona okufihlakele ezidizweni zabo kuphilisa abagulayo kwembula izimfihlo zenhliziyo yabo kuvula izindlebe ezingezwa futhi kwenza izimpumputhe ukuba zibone. Kuyini na? Uyahahisa ibhodi lamasayini kaKristu nabantu bakubone futhi bathola amandla bese bedumisa uNkulunkulu. Ukubhekisisa phakathi kubo uma bedumisa uNkulunkulu bakubhekisisa phandle lapha uma kuya ngapha. Ngakho ngomunye nomunye sibona uKristu ebonisa ukukhanya kwakhe. Manje akulandaba ukuthi bengingakubonisa kakhulu kangakanani lapha ngaphandle uma kubonisa kuwe futhi asisoze sakuqonda. Ivangeli belizoba yize ngaphandle uma umunye ubelapho kuba alithathe. Bayoba baningi abangeke bakuthathe. Kodwa labo abayolithatha liyozibonisa phakathi kubo. Mhlawumbe kwakuyizinkulungwane ngalowo busuku ekubulaweni ngomthetho kaStefane. Kodwa waba munye elabonisa ngaphakathi. Ngisho nasekupheleni kwempilo yakhe wathi angifanele ngisho nokubizwa ngomunye abangcwele wathi ngoba ngalizingela ibandla likaNkulunkulu ngisho nasekufeni. Ukuvuma kwakhe ukuthi kukhandwe ngamatshe lowo mphelo uPaul Stefano akazange asuke kuPaul wathi ngalizingela ibandla ngisho nasekufeli yabo akuzange kusuke kuwe ngoba wayebona uKristu eboniswa. Wakwenza kanjani uStefano na? Akazange enze izimangaliso nakuba wayazi ukuthi uKristu wayengumenzi izimangaliso wayewazi onke lamandla nezinto. Kodwa wenjani na? Wavele nje bethula impilo yakhe nje ngangokuthi baze babone ukuthi kwakungamandla kaKristu. Amen. Ungahle ungawuboni neze umbono ungahle ungazibeki neze izandla zakho phezu komuntu ogulayo futhi uzwe ugcwalisa kukaNkulunkulu somandla enza uhlakalo amathambo omuntu ebuya aphile futhi. Ungahle ungamboni neze elingaliya ezidingweni zenkosikazi ezimbili noma ezintathu. Ungahle ungawuboni neze umfanekiso wakhe. Ungahle ungalizwa neze iphimbo lakhe. Kodwa noma kunjalo ungaba yibhodi lamasayini eliyobonisa uJesu Kristu ngempilo ebimsula kakhulu futhi imsula ezweni. Hayi ekutuzwe yizinto ezingcolile ezizungeza impilo ebimsula yakho kodwa into ehlanzekile ukuthi iyabangela inhliziyo elambile ukuba ilambele yomele ukuba nawe. Amen. Ningusawoti womhlaba uma usawoti edumele busawoti buya kuvuswa kanjani na? Kunjalo belambile bomele kanjalo makukhanye ukukhanya kwenu phambi kwabantu ukuba babone imisebenzi yenu emihle babone ukuthi nenzani futhi badumise ubaba osezulwini. Ukulamba amabhodi amasayini ebonisa yamangalisa yebo mnumzane. Manje futhi asifuni ukwenza lokhu, asifuni ukwenza ukuthengisa ukushesha ukuthi nje awu ngiphenduka izolo ebusuku haleluya izwe lonke ungeke wakwenza lokho. Lokho ngokuthengisa ukusheshayo uma senza lokho umkhiqizo awumuhle kakhulu kangako. Uma nje uphila kahle ukuthi ngiyazi ngesinye isikhathi ngaphila kahle amaviki amabili emva kokuba sengiphendukile ngaphila amaviki amabili impilo ephelele nje lokho ngokuthengisa okushesha yo. Lokho kunjengale hardcore esithanda kuba nayo ayilutho kuphela isitayike samavithamini esongwendawonye futhi ayizange ihlale isikhathi eside kodwa isikhashana esincane ekugcineni yaphela. Kuna ukuba umKristu wethu kuzonke umKristu wamahora onke umKristu waminyaka yonke. Hayi ukuthengisa kusheshayo kodwa kanjalo makukhanye ukukhanya kwenu. Uma wenyuka uye kumuntu bese umcela ukuba emukele uKristu uvela kwedelele ungaphambuki bese uthi awu akukho lutho kukho kungenjalo ubezokwemukela. Chabo lokho ngokuthengisa i-hardcore. Asithengisi yona i-hardcore. Sithengisa ivangeli amandla kaNkulunkulu aphilayo uKristu ngoyindlolo namuhla naphakathi. Uma izilani zonda baze uKristu ngaphambi kokuzonda nina ngenxa yesizathu esifanayo bamkhubela esiphambanweni kodwa singabamele yena singamabhodi amakhulu ezikhangiso akhe sikhangisa ngaye. Awudingi ukuba nento ebukhazikhazi inqwaba yokuthi dokotela PhD LLD elikhulu ibandla elingcwelisiwe likasibanibani nosibanibani lasungulwa emumva le ukuthi nokuthi 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 sinokuthi nokuthi 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 beze balambe njamen elilula ibhode likhulu esigangiso elihlanzekile elinokristu ebhalwe empilweni yakho ukuthi abantu bazobona emisebenzini emihle futhi badumise ubaba osezulwini yilokho-ke ungagcwali umule wenhlamba wemfucumfucu yezwe ungazami ukuzikhangisa wena uqobo njengomuntu othi awu ngisonta kwasibanibani leli bandla elikhulu liyibandla elikhulu kunawo onke edolobheni sinomuntu ongumakhelwane oseduze kwethu enhla laphaya owashiya ibandla elincane enhla lapha emgwaqeni omkhulu ukuba aye ebandleni elikhulu ngokuthi eqaqa ngoba bathi abantu bezinga elingcono baya lapho abantu bezinga elingcono niyabo abazi ubuhlobo babo bubani ezintuli kungukushishiliza ezintweni zezwe abantu bezinga elingcono yini abantu bezinga elihle na abantu abazelwe ngumoya kankulunkulu uma bempofu ngangokuthi bengazi ukuthi ukudla okulandelayo kuvelaphi ngabantu bayozinga kuphela ofanele noma yini bangabantu ozelwe ngokusha lapho ujesu efika hloboluni lwezinga labantu adingeka ukuthi aluthole na abangafundile abadobi amadoda upetru umphostoli wele omkhulu owanikwa izithuthulelo kulo izulu wengakwazi ngisho ukusayina igama lakhe uqobo enuka inhlanzi ezintuthwini ezindala zenhlanzi nezinto efaka iphinifo lidala inokristu ujesu wayethathe lelo zinga lomuntu namhlanje bebengamthehlela bamkhiphe ebandleni uma engena kunjalo ukuzokhonza niyabo abantu bafuna izinga futhi niyazi yini ukuthi udeveli uphila ezingeni na niyazi ukuthi yini eyabangela impi yokuqala ezulwini na kwakungenkathi ulusifa emisa abantu bezinga elikhulu ngokuthe xaca wathola izingelosi zezinga elingcono wayecabanga kanjalo umkhulu umbuso omkhulu ngokuthe xaca ogqame kakhulu impela umbuso okhanya ukwedlula lowo ayenawo umikhayeli futhi wakhahlelwa wakhishwa ezulwini niyabona ukuthi liqhamukaphi izinga na siwane ezingeni oyavila kalifuni izinga oyavila ufuna ukudla yebo mnumzane okhodelayo ufuna umlilo hhayi sithombe umlilo nolambile omele unkulunkulu ufuna ivangeli namandla kajesu kristu amen akunandaba ukuthi kulula kanjani ukuthi akuthandwa kanjani ngabantu ezweni bafuna into ekhona impela Bona bayo umuntu owaziyo ukuthi uzahlangana uNkulunkulu akakhathali nganoma yiliphi izinga ufuna ukuthola uNkulunkulu ufuna ukuthola isiqiniseko ukuthi uma eseza etha emfuleni kuyoba khona lapho omhlangabezayo futhi amkhombise indlela ufuna into emgciniso okwehanga emandle owaziyo ukuthi ngiyeke umthengi wami ukhona ngezinsuku zokugcina uyoma emhlabeni ngiqinisekile ukuthi akukho lutho lukhona olusenkathini ezizayo noma luyofika indlala izingozi kumbe noma yini enye engasehlukanisa nothando lukankulunkulu olukukristu yilokho abakufunayo ngifuna into akusikho ukukholwa kokuzenzisa into ethengiswa ngokushesha bese ungena ngapha bese ujoyina leli bandla ngifuna into uthi awu ngizokwehlea bese ngijoyina ibandla ngizoba nenkonzo yokuzahlukanisela umelusi uzongibhabhadisa ngasese bese engithatha angingenise ebandleni qabo akusikho lokho ngenye yale zo zinto ezithengiswa ngokushesha ngeke kuhlale isikhathi eside kakhulu kufuna ukuphenduka okuyifethi nendlala kwangempela owesilisa noma owesifazane ovumayo ukuphuma bese ethi nginephutha ngifuna ukuba ngifane nomakhelwane wami ngilangazelela ukuba ngowesifazane ofana nomakhelwane wami ngifuna ukuba ngowesilisa ofana nomakhelwane wami ngifuna ukuhamba ngokumesaba kakhulu unkulunkulu phambi kwabantu ukuthi abantu bacabange ngami ngokufanayo njengoba benza ngaye ngifuna ukufana nojesu kristu manje khumbulane sengivala ngilokhu ngiqhubeka nje kodwa sengivala ngifuna ukusho lokhu asisibo abadayisi bakhe singamabhodi amakhulu ezikhangiso akhe niyabo angicabange ukuthi singabadayisi bakhe akadingi kuthengisela amabhodi amakhulu ezikhangiso nje ngangivame ukusebenza enkampanini yemisebenzi yomphakathi futhi sasinalelilambu lakwamogale likhishwa babe nokuncintisana ngalo noma ubani owayethengise amalambu amaningi kakhulu wayethola umkomelo kanjalo njalo nephesente elithize ababelithola ngokuwathengisa awu wonke umuntu zonke izisebenzi zazifanele zibe abadayisi bala malambu awu ngangicabanga ngento ethize njengale uma umkhiqizi ugarantiwe kimi inkampani iligaranta ilambu kimi manje uma lelo lambu likahle liyozithengisa lona uqobo futhi uma ningalungile kusho ukuthi ke ngibeka emphakathini into engalungile angizange ikholelwe kulokho angikholelwa kulezi zinto eziphindezelwa kakhulu ngabadayisi ngaleso sizathu ngakholelwa kukho enkolweni uma nginomkhiqizo okahle uyozithengisa wona uqobo kunjalo uyozithengisa wona uqobo ngakho niyazi ukuthi ngenzeni ngangehlela lapho bese ngithi umphathi ngathi ngabe lamalambu agarantwe ngokoqobo na agarantiwe impela awazi ukujika na khaba umnumzane futhi agarantiwe na umsebenzi wezandla zomuntu nakho konke kugarantiwe na yebo ngibonile babenza ilambo elihle lithambile noma imuphi wesifazane wayengawajabulela ekamelweni niyazi ukuthi ngenzeni ngavele nje ngazilayishela cishe angamakhulu amabili ngase ngiqala ngijikeleza ngeya kuwo wonke umuntu engangimazi bathi ufunani kulokhu kusa bhili angisikhokhanga yini isikweletu sami na ngangikoxa izikweletu ngathi oh usikhokhile isikweletu sakho ngifuna ukukwenzela esinye ngithi nginelambu lapho oh ngeke ngakwazi ukulithenga manje awume kancane angicelanga nje ukuba ulithenge nginomthwalo nje wawo ngifuna ukwehlisa elilodwa endlini yakho ligcine nje amaveke athi awabe mabili futhi uzijabulise ngalo futhi ngizobuya bese ngiyalithatha ifanele sikhangise ngazo lezi zinto ngiyawakhipha nje ngakho ngizovele nje ngilimise endlini yakho awu manje bhele angikwazanga nje ukulithenga anginayo imali yokulithenga angizange ngikucele ngisho ukuba ulithenge ngikucelile na ngithi nje ngifuna nje ukulibona endlini yakho ngikwenze ulijabulele akukho kudlala nje akukho nokuncanyana uyangazi ngizobuye ngedlule ngilithathe ngizobuye ngilithathe emavikini amabili kulungile ngiyofika ngedlule ngilithathe impela into kuphela engifuna uyenze ngokuba nje ngifuna ukulethisa etrakini yami thola indawo yokulibeka ngifanele ngehlise amaningi kakhulu awo lapha ngifuna ukulethisa etrakini yami bengingafuna foni ukuba ulithenge angikucelanga ukuba ulithenge ngivele nje ngakucela ukuba uhlele lapho uma lephuka ke lo ngumthwalo wami yini engimi emvakwalo ngangazi ukuthi ilambu lalizozithengisa lona uqobo ngangazi ukuthi kwakungumkhwiqizi wangempela ngalibeka endlini ilambu angiwathathanga ayishume kwangamakhulu amabili ngawina umncintiswano ngoba ngani ngani ilambu lazithengisa lona uqobo ube walibona futhi wabona ukuthi lini ubese uyalifuna ke liyozithengisa lona uqobo leyo into efanayo asidingi ukuba sibe nezinhlangano ezinkulu ukuze sithengise uKristu asidingi ukuba sibe nabashumayeli abafundiswe kakhulu nabantu abaphucuke kakhulu okuyizimeya nezinto ezehlukene zedolobha esifanele sibe naye nguKristu noKristu uzithengisa yena uqobo fa uKristu ephizweni yomuntu awudingi ukumtshela ufanele ujoyine lokhu noma yilowaya usuvele uthengisile umkhiqizo nilambile na babusisiwe abalambile nabomile ngilungiselela ukuza esidlweni manje kulabo abangakaze kuze kube manje mhlawumbe ungakaze uthathe uKristu umfake empilweni yakho uma ungumKristu manje ke ulambile sengibe ngumKristu iminyaka engamashumi amathathu nanye manje futhi usuku ngalunye ngimlambela kakhulu uKristu kunoma ngenza mhla ngiqala uya ngokuba mnandi kakhulu lapho izinsuku zedlula futhi ngibhekisisa amabhodi ezikhangisa amancane akhe njengoba ngiwabonile ehla ngomgwaqo ngiwabhekisise phandle lapha esibhedlela ngiwabhekisise ehoreli lokufa kwawo ngiwabhekisise phandle lapha uma esekwela amanqamu ngibhekisise lelo nenekazi elincane ukuthi lizibamba kanjani lapho njengowangempela ungcwele wangoqobo ngama kwikhawunta lapha esikhathini esingeside esedlula ngabhekisisa inenekazi elincane ngiqala ngajika ngathi uyamazi uJesu njengomsindisi wakho na nomfana waqashisa ikhanda lakhe phansi ngale eminyango niyabo akangangibuka neze nakho lapho khona oh lalingangazi kodwa mina ngangilazi ngalibhekisisa seliganile manje lagana umshumayeli omncane futhi nje ukuba kahle lapho yilokho ke niyabo ngiyathanda ukubhekisisa lelo bhodi elikhulu lezikhangiso ngiyathanda ukulibhekisisa lingenza ngilambe ngifike endaweni lapho khona lapho esingadla khona sidle ukudla komoya ngoba ngangiyazi leyo ntombazane ukuthi yayingasonti nje yayingumkristu kunjalo yebo ungasho ibhayibheli lasho nakuba uPetro noJohane emva kokuba bephilisele umuntu esangweni elithiwa lihle wayeyisishosha kusukela wasesizalweni sikanina wayengenawo amandla amaningi kangako wayengakwazi ukuma isikhathi eside kakhulu uPetro wadingeka ukuba ambambe amphakamise ukuba amhambise ephilisiwe kusukela kwasesizalweni sikanina futhi ngenkathi bemngenisa phambi komkhandlu futhi bamengabela ukuba ashumele ngegama likaJesu futhi babazi ukuthi babe yimifunda nje iBhayibheli lasho labo apostoli uJohane noPetro babe ngabantu abayimifunda nje babe ngafundile babe ngazi science enkulu yezenkolo babe ngabadobi bengakwazi ukusayina igama labo kodwa bathi babaqaphela babazi ukuthi kade benoJesu babe yini na amabhodi amakhulu ezikhangiso amabhodi amakhulu ezikhangiso oh besingaqhubeka uNkulunkulu sisize sibe amabhodi amakhulu ezikhangiso bangathi le tabernakele lika Branham lapha lendawo encane lingaze hlukanisela futhi lizinikele kuNkulunkulu bangathi lingaveza amabhodi ezikhangiso amancane kulo lonke lelizwe lapha azobangela ukuba sonke lesisizwe esilambile nesomile size kuKristu kube ngumkhuleko wami asikhothamise amakhanda ethu umzuzu nje Baba nomusa kakhulu singabantu abanenhlanhla ngempela ukuba sibe noKristu ezimpilweni zethu nasezinhlizweni zethu siyabonga kakhulu ngaye ubaba wethu yazi ukuthi ukwazi yena kungukuphila hayi ukwazi sivumo kholo hayi ukwazi incwadi kodwa ukwazi uKristu kungukuphila futhi baba uNkulunkulu thena simfumene ngaleyo ndlela umsindisi wethu umphilisi wethu amandla ethu usizo lwethu Usizo lwethu luvela enkosini. Izisho ukuthi asilutho, asazi lutho, yinye kuphela into esiyaziyo noma sifisa kuyazi. NguKristu emandleni okuvuka kwakhe ngokuba wonke okholwa yilokhu unokuphila okuphakade. Futhi siyakhuleka baba wasizulwini ukuthi uzobusisa leli banda lincane nalabo bantu olapha kulo busuku obushisayo ngalokhu ukuhlwa. Wesabatha sihlezi kule tabernakele lezimpondo lincane silindele izibusiso zikaNkuluNkulu ambalo aqovekile naphukile amazi anikeziwe alambile nomhambi ubona ibhodi elikhulu lezikhangiso uNkulunkulu senze silambe futhi some kakhulu ukuze sibhekisise amabhodi amakhulu ezikhangiso akho sibone impilo yomKristu kwangathi singaba ngamabhodi amakhulu ezikhangiso senzele wena Bangathi ungabonisa ukukhanya kwakho emphefumulweni olambile ukuze balambe uma bebona ibhodi likhulu lezikhangiso esilikhangisayo. UKristu umxhasi wethu usiphe ukuphila okunokuthula egcwele injabulo namandla okuqina emphefumulweni wethu nokuphila impilo ukuze abantu bafune ukufana nalokho. Siphe khona Nkosi kuphe thina sonke. Futhi bangathi kungaba khona abanye lapha ungakakufumani lokho kodwa kulobusuku kade befundisisa futhi bebhekile kusukela phansi ohambweni lwempilo kwabehlukene abantu abandwelisiwe abadala labo mama abadala bangezinsuku ezedlulayo lowo muntu ababemhleka ekhoneni lomgwaqo futhi babecabanga ukuthi wayesangene engqondweni yakhe emiphande lapho eshumayela kodwa manje sebeyabona ukuthi lowo muntu wayeyibhodi elikhulu lezikhangiso wayeyisayini eyayikhomba lowo mama ongwelisiwe umdala owehla ngomgwaqo nezinwele zakhe zisongwe ngemumba futhi nabanje thina abantu abasha ngahle kuba sabahleka sase sicabanga uboni yasendulo leyo na kodwa siyaqonda Nkosi lelo kwakuyibhodi elikhulu lezikhangiso ekuphileni okuphakade siyaledlula baba siyaxolisa siyaxolisa asibele emumba futhi sibuye siuthole umkhondo walo kulobusuku baba senze njengalokho siphe ukuphila ufuna ukufana nabangcwele phambi kwakho ufuna ukuziphatha kanjalo lo muntu esakhuluma kabi kuye lo muntu esaqophisana naye akazange abuyisele ngazi kodwa waba nomoya omuhle kabi futhi wathi kulungile ndodana inkosi ikubusise
and we laughed in his face and walked away oh god not knowing that was a bill for not knowing Now that man was a billboard to advertise eternal life to us. He had Christ in his eyes. Now we're hungry, Lord. We know where to go. We want to go to this place that the sign points us to, the Calvary, where we can find that kind of life, where a hungry soul can be satisfied. Yes, it isn't 3 miles down the road. It's just one step more. God, make that sinner tonight, make that one step, come to Calvary. From the muck and sin that he's in, may he pull up close to Calvary just now and stop and look up and say, Lord, I've seen your sign and I'm hungry. Fill my hungry soul, grant it, Father. While we have our heads down, will there be some in here tonight that wants to pull up the side of Calvary and say, Lord, fill my hungry soul. Make me like a real Christian, the Christians of the Bible, the Christians that I see today that live for the Father. Would you like to be remembered?
Thank you.
He never leaves nor forsakes.
Hallelujah.
Someday when we come to the end of the road and start down that long last walk, I expect you to be there today. You'll be there. You've got a sponsor tonight. Christ wants to sponsor you. If you want to let your light shine, be a billboard for Him. Won't you come? Be a billboard for Christ. He's your sponsor. Come take Him now while we stand. Around with these others, our stands to them. are knelt around here. Mothers' hearts and fathers' hearts are rejoicing. Maybe some mother or father here that their loved ones have been gone for years. Oh, praise Mother in glory. She looks over the banister tonight of glory, down through the corridors of heaven. She sees that daughter, that son, kneeling at her altar. Be careful, I'm showing you here. Now, the little message of being hungry. They hungered, Lord. You reflected your life in them. They come up here tonight to be charged or made a signboard for you. Give them a sunbeam light, Lord, in their heart. Forgive every sin. Grandfather, they're yours. They're trophies of the message tonight. Offered to the great Christ that died in the heart. May they come, Lord. You said, whatever you ask, believe that you receive what you ask for, and you shall receive. I ask for salvation for every soul that's now at this altar. I ask, Lord, that they'll be a signboard from this night on, that in their life, their everyday life, will reflect Jesus Christ, from the youngest to the oldest. That they'll never forget this night, never forget the song, He careth for you. And when they're hungry and thirsty, He cares enough to feed their lost soul. You forgive their sins. For it is written, he that will hear my word and believe on him that sent me has everlasting life. He that will come to me, I will in no wise cast out. Then regardless, Lord, of the condition of their soul, when they walked up here tonight and knelt down this altar, they came to you, Lord. It's impossible for you not to receive it. For your word cannot fail. I will in no wise cast out. He that comes to me, I will give him eternal life. And will raise him up at the last day. Here they are, Lord, taking eternal life right now because you said they would have. Eternal life, God's own life in them. And they would not come into the judgment, but if the atomic bomb should flash, they'd be gone before the flesh. And have eternal life and be raised up the last day. Transformed, transfigured, taken out of this world into glory. They are yours, Lord. I present them to you as signboards. Long life's journey. May the little girls be a signboard in the school. The little boy is a signboard in school. Papa and Mama, a signboard in the shop, at the work, in the house, in the neighborhood. Make them all your signboards, for they're yours. As your servant, I give them to you. Now let's all, you here in the audience, raise your hands. And then the audience, let them raise your hands. You all raise your hands. Now what we sing.
Shine.
God, how we thank thee for this even conviction on the little children. Bring them up. God, we sing the songs that he cared for thee. We know that, Lord. And the little children's nursery song, a sunbeam. A sunbeam. Jesus wants me for a sunbeam. Sure, he said, let your light so shine before men that they may see your good works. Father, may not only this be to the little ones, but may we all become like the little children. As it was quoted before, that except we become like little children, we may not enter in. Our little tender hearts like little children, we cannot see the kingdom of God. May our hearts be like little children, and we want to be that way, Lord, simple in our lives. Just nothing high-headed, nothing haughty, but just simple like little children to love you and obey you and serve you. We know that we don't look for wisdom of this world because it's foolishness to God. We look for the mercy of God, and we pray that you'll give mercy to all those who are seeking mercy. And it is written, the merciful shall obtain mercy.
Amen.
Now we are approaching the table of the Lord. Oh, what an appropriate time, as you see in many of the altar filled, repenting, young boys, young girls, little children, age, middle age, teenage, fathers, mothers, see them coming, accepting Jesus, walking up close to Calvary because that they are coming to the table of the Lord. Not in a symbol. You only left us two symbols. One of them was the communion. The other was feet washing. And three it was, and baptism as symbols. Communion, feet washing, baptism. That's the symbols outwardly that we do. It speaks of an inner work of grace. We're to baptize someone in a few moments in the name of Jesus Christ. Father, there's many here coming to the table of the Lord. Let every Christian know that Jesus said this, he that eats my flesh and drinks my blood has eternal life. I'll raise him up at the last day. We know he said it. Now, Father, we pray that you'll prepare our hearts in tenderness and repentance. That we who come may not be condemned with the world. May we come as Christians while we ask it in Jesus' name. Amen.
Amen.
While their ushers or the deacons are coming with the table of the Lord, we're going to sing to him, there is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins, while we make ready for the communion just in a moment. And the ushers will come forth, or the deacons, and bring the communion table while we're singing this.
There is a
chapter of 1 Corinthians, the 23rd verse, St. Paul speaking to the Corinthian church. For I have received of the Lord that which I also delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he brake it, and he said, take and eat, this is my body which was broken for you, this do in remembrance of me. After the same manner, he also took the cup. And when he had supped, saying, this is the cup of the New Testament in my blood. This do you as oft as you drink it in remembrance of me. For as oft as you eat this bread and drink this cup, you do shew forth the Lord's death till he comes. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily
shall be guilty of the body and the blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause many are sick and weakly among you, many sleep. For if we judge ourselves, we should not be judged. But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. Wherefore, my brethren, when you come together to eat, tarry one for the other. Now, in obedience to this great commandment given here by St. Paul, let us just remember this, that we are guilty, that some way, somehow, the best of us are guilty before God. Because it is written of our Lord Jesus Christ, be ye therefore perfect, even as your Father in heaven is perfect. So we can only be perfect through our faith in His shed blood, for there's not one thing we can do to help ourselves. We have to trust in His mercy. So I shall pray for you, that God will forgive you for all your unworthiness. And will you pray for me, that God will forgive me for my unworthiness, for we're approaching the table of the Lord. We will pray silent, one for the other. The body of Jesus Christ, this kosher bread. And take bread, and break it, and gave to his disciples, and said, take ye and eat. This is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. Let us pray. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thine will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us of our trespasses as we forgive those that trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. O Lord God, creator of heavens and earth, author of everlasting life and giver of every good gift, look down upon the sons of man and forgive our sins as we in penance bow before thee. Unworthy creatures we are. And when we see the price that God paid for our sins by sending His Son, made in likeness of sinful flesh, and His precious body, I see the nail scars in His hands, in His feet, the thorn marks in His head, the pierced under His precious heart. This was all done for my sins and the sins of my people. This, Lord, we repent of our sins. This bread represents that broken body which we're to take in remembrance of Him. O Father God, sanctify this kosher bread to that purpose. We ask in Jesus Christ's name. Amen. Like manner, he took the cup, and when he had supped, saying, this is the blood of the New Testament. This do in remembrance of me, for as often as you drink it, you show forth the Lord's death till he comes. Almighty God, creator of heavens and earth, and author of good life, the eternal life, the only life. Father God, we give to you this fruit of the vine, which we remember in your great, sacred, precious heart. As you, that night, knew that you were leaving your loved ones, you called them aside and took the supper, and said to them, I will drink no more of the fruit of the vine, though I drink it with you anew in my Father's kingdom. We are looking forward to that day that when we shall drink this with you anew in the kingdom of God. That great and noble night that shall come when the wedding supper will spread across the skies. We shall stand there redeemed by the blood that this grapes represent. O God, sanctify this kosher wine to its intended purpose to represent the blood of our Lord Jesus Christ. And may everyone that partakes of this bread and wine, may they receive divine strength, health, heal their sickness, forgive their sins, Lord. Heal my sickness and forgive my sins. And make us thy people, thy servants. For we ask it in Jesus Christ's name. Amen. Supper being ended, the devil now hath put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him. Jesus, knowing that the Father had given all things into his hand, that he come from God and went to God, he rises from the supper and laid aside his garment and took a towel and girded himself. After he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel wherewith he was girded. Then cometh he unto Simon Peter. And Peter said unto him, Lord, dost thou wash my feet? Jesus answering said unto him, What I do now thou knowest not, but thou shalt know hereafter. Peter said unto him, Thou shalt never wash my feet. Jesus answered him, If I wash thee not, thou hast no part with me. Simon Peter said unto him, Lord, not my feet only, but my hands and my head. Jesus said unto him, He that is washed need not save to wash his feet. But ye are clean every whit. Ye are clean, but not all. For he knew who should betray him. Therefore he said, Ye are not all clean. So after he had washed their feet, and had taken his garment, and sat down again, he said unto them, Know ye what I have done unto you? You call me Master and Lord, and you say, Well, for so I am. If I then, your Lord and Master, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I have given you an example that you should do as I have done unto you. To the newcomer that might be in the tabernacle, this has been our custom since I've been a minister here, and shall be until my days shall be no more. It is customary that after feet washing, after communion, we observe feet washing. I think it's an order from the Lord. The women go to one room and they wash each other's feet. As an example, there was only three things that Jesus left for us to do. One, that was natural. One of them was water baptism, the other in communion, and the other was feet washing. All other things, such as touching and handling and so forth, was omitted at the cross. But these things were commanded to be observed. And we find that 33 years after this, Paul preaching or telling Timothy that even a widow that was under 60 years old could not be taken into the group of believers unless she had lodged strangers, had prayed constantly day and night, and had washed the feet of the saints, showing that feet washing was still observed after that many years. We have record of it down through the ages. We still observe it here as the old-fashioned way of the Bible, that we do it just because that it's a commission, it's a commandment from the Lord, that we should do these things until he comes again, showing forth that we believe in him, that he did it, and he said here, I have given you an example that you should do to each other as I have done unto you. Happy are ye if you know these things and do them. Yeah. So it is our belief in the Bible that we should observe after communion feet washing. I think immediately following that is a baptism service. I know it's a little late, but remember, our boss asks us to work a little overtime or something. What about the worship of the Lord? Many times they preached all night in the Bible's time. I remember one time in the Bible, a reading where Paul preaching all night, a young fellow fell out of the window and got killed. Paul went and just laid his body over the young man's body, and life come back into him again as he lived. And it's still the same gospel, the Pauline gospel that we still preach, the gospel of Jesus Christ. So now, the women have a room back here, and the man has a room here. And now, if you could stay and could want to see the baptismal service, and you're going to be baptized, we have clothes here ready for baptismal service, which will be immediately following this, which will take about maybe 8 or 10 minutes to finish the foot wash service. And if you people, men or women, who have never observed this, and you want a blessing in your soul, knowing that you are doing it, just when you put the towel around yourself to kneel down to your brother's feet, to wash the feet, just remember that Jesus put a towel around himself one day and knelt down to wash fishermen's feet. And he said, I give you an example that you should do to one another as I've done to you. Just keep that in your mind, and I'm sure there's a blessing ahead for you. God bless you now. Let the women go to that room. And if you just want to stay for baptismal service, just remain in your seat. The baptismal service will be following this service right here. And the man will come back here, and the women will go back there. God bless you. That's right.